balabe bange ye kwaji tegulula kwebagerenge tanyo kunkolo bubi bacha baseka seka mbaite mikwano songa munda mitima jansoro daronoonya ani gwe wesiga mako ekisikirize munsi n'ekibula
www.mp3ugandanmusic.com.